jande sappo jeddi minta chapantati studio kalangu habaruje fulfulde por jawone modon ni en jahan ton en dan tawa nokkuto lati jangino sukabe rewbe no donno wada sanne yorno yurani en dan en nana ko docteur kawjido jande en religion en dan hal der majum non ni himbe tawam der wuro wietengo kanguri dia kanale commune rural mo geskeru region mo difa non ni dondu kono himbe mbir chadal no wodi edo fi yottawade docteur rural dum dem paman ko dum sabi yewtal men pennaani studio kalanguni haltana hala har fila kon darto on faawar joddu kon wat ko tawe cukabe hisinama nyaw welo e der leydi enna men subhana amadou jangantan kibaruji di enda e fulfulde yoromir en le ko kibaruji ni jangino sukalo e dewoy dundu kon dal lekkol non ni yaari yeso sanne e le dubi cakti enda region mo tawa ton gam be mi dem mum be gonana ni hono ujunaaji jetto e kem joy chapane jenne jerto latibe rewbe non yoppube jande l'école ko dubina enoga e go dubina enoga e didi tay ne kani hono be dum yeyi dum jippo e ke sabu be kedde ke l'école on ko wurti l'école buray himbe ujunaaji nayon e kem tato enoga yo en jettato ko ita dubina enoga e didi dubina enoga e tati docteur kawjido fil ko darto jande region enda mo tawa mbiyetel faar jondu ko nani abdou mamman namati o andini bandimin habiba ahmed tawato na jahangal no fi o yari.
La situation de la scolarisation.
Fila gatol chukalo indoi l'école don der tawa baile kebame der munsane der dubu jinaji didi enoga ego o minkebi sukabe ujinaji hembre elaso enje tato keme tato kolati sukabe rebu ujinaji chapante njoyo enje gom keme njena ekodeki tawa der mun der dubu jinaji didi enoga edidi du minkebi sukabe ujinaji hembre elaso jitato keme njena chukalo indoi ujinaji lasoji tato ekeme tato echapande njoyo tawa ndermu. Hitande wotere dumbedo rakinana sukape rewe ujinaji tato ekeme tato echapande tato enayo. Ale tindi noje la mipe fina tawa ardibe hauzu epele mbali robe ngoni hen ewad.
Partener usi.
Fane to en tawa ni joken kala hala cellal sabu no wodi nawalaji ko nangoto hono kulle ndewa kuji debbo dundu kono huno ko lati cedo santo en tawa rewbe hewbe wonno woyto boygu majjum e be boyto boygu majjum wiide ke har dimurdi mabbe faljuji mabbe to en nawalaji di enda dundu wi ama kambe rewbe ko mabbe non woni hono galaana andana hanta jogor ko e mudun en latinde hore mudun dum wonno ko faawar jor mbietedo madame hono Perrine Thomas latido kanyo enda sage femme non ka won debbo loktorojo non o andini faande du bandi mi tawto en jahangal e do fi o endan kanko hawja kina maternité mbietedo tasigi tawa
abunda ake nifi da infection
nyaw nango dimrugol bitengo infection genital ngu no hunde non ko torrata rewbe sane ayyan wawtugon debbo no yuppa ndiyam dane jangon mane falji mudun nanga no ngancha wodi nyawno ngu gorko e debbo mbawi rabo ndirde kambe rafi laba dun sabi mbini ko debbo no yamira laba saatu fu wodi du no wodi rewbe be anda noy sa yorte fa hande du pedeli debbo de moƴƴina ka wodde no sabano nyaw dimrugol wodi du no wodi iri nyaw majjum ko sabanto debbo dimol gandum bonata na dimrugol mu
para girma
nanni farfila cellal to nan difa ko nan wurbe tengo no faande kanguri wana elei hono commune rural mo geskeru don enda dubbe bi cadal no wadan himbe yottal doctoral sabu be gala kullen treje ko way walde be kebbe jalo doctoral ko burtam pinde himbe be sanne sanne kaw har rewbe redube endan ne wono yara nana karimu o won kalodo inde rewbe gallonde enda nan ko halni bandimi
babul kitaka sana
loktorore famarde fu wala namin do endan ba chawdo ngata were nangi dun non lore wala de yaramo loktorore asaka ton rewbe jahata e tode deedi mu yaade ton endan du se cede ton wodi be gidi jaha amma gala cede ko yarabe ton endan jemma de neddo no tawra nyawdo du se hedaka weeti den ko nanga lawol yaade loktorore rewbe en don no torru sanne miden gidi balla demin kebi lore dum waddanam min ko yirna sanne
jonka seigneur région magades to te ciroserin do rewbe ciottobe cukku e kulantare ko nande mudum be mbiyebe de keba chadale kewde sanne de chadal du konani no non no faddo golle mabbe dum wonno ko yoga mabbe halni ahmed felam bandimi
cuku mo keme ɗiɗi on ka himɓe ɓuuri hiɗude keme ɗiɗi minen du min cooɗo e tammu nde min conniriɓe noon ɗume min keɓata hannden duroɓe ɓe enden dilli ɗum saabi ko cuku o enden no tiiɗi heɓata
cukoaku o enɗan omo caadiɗi ɗum to min cottuɗum to enɗan kamɓe sonnoroɓe mumɓe koye maɓɓe mbitna sey min cooda gootel fof ɓuuɗi keme ɗiɗi ɓe mbi ɗum hamƴi ɓe neɗa koɓe cottirno enɗan to minen du konnon min talakkaɓe noon cuku o kamɓe gominen keɓa minen conna minen joɓana cukaɓe amin jande l'école nanni farjo ni ele kibaru no tawa du konnani hono nokku to kosan hawrte ton du konna namaro noni duuɓi ujunaɗiɗi e sappo e jeenayi won ko nokkunde enna singa hande nde enna ni waɗi duuɓi joyini eɓe golla kano woni ɓe mbi golle mabɓe ɗe enna ngalano yarno ɓe jirri sanne sanne ɗum wona ko Ali Hasimi laatir kañum won kawjiɗi nokkurde o haalani bandimi ko yeto enna Omar Hama
golloɓe projet on ka en gaɗanimi ekkintinoji lumako kosam ɗam hannden du koye maɓɓe firtake iɓe andi noɓe gaɗira lumako kosam keccam tawe du ɓe torraki de saɗorna amin woni motoje ɗiɗi min goodi moto goto boni miɗen goodi dumo komin connirta duroɓe jeyaɓe e projet amin o enden nder koyirna miɗen goodi safareji daaba du ɗimin connira waddanoɓe min kosam en ɗan enden nder koyirna miɗen gatta dani he ardiɓe balliramin min keɓa komin gaɗira yaha wartaji amin ɗi enɗan miɗen kaja du balla dumo gam min keɓa kosam sanne gam hannden nde en daari durduɗe ɗen enɗan ngala
hoɗoɗi
nani to enɗan bankillare région mo Tillabéri ɗon du konɗan fi ndena kalte haala muɗum ɓe kolli wiide keni hono illum rafi ndenago naat to enɗa ballagaji himɓeje dilloɓe guure mumen waɗi joɗi nder gallude bankillare nde ne heɓane ballaga ɗum du konɗan himɓe waduɓe tunde junggo projet ji kañum e wallitoɓe nene hono yerno ONG APIS ɗum du konɗan ni haɗa ñamde wonko ɓe ballitire ɗum waddi ko fande ni hono préfet leydi ndi enɗa mbiyeteɗo Yakuba Moussa o andani bandimi Youssouf Illawal noyi wonno ɗum woni ɗum yara
la sécurité ko darta ke ƴora ndenago ɗo nder département amin mo bankillare o baasi fuu ala nder mum ba ko fadde 26 lewru bittiɗo no waɗa rafi ke ƴora ndenago hulƴinino nimɓe wuroji jeɗɗi gam heɓi soogeji kawjiɗi filla ndenago gonɗi no jiilo ton ɗi orgal soogeji tera gaari ɓeyditade e mum Allah du yettama hande wala fuu nokku to pelle murtuɓe goni e jonde filla ke ƴora ñamri ɗon do miɗen godi balliroɓe misali fedde croix rouge gomnanti hawtade e ONG biyeteɗo APIS min godana joom en galleji keme jeenayo e capanɗe joyo ko laati nimɓe ujunaji jeegom e keme joyo woni no ballite nder mum
bénéficiaire à la date d'aujourd'hui
capantati lewru novembre no gonɗi nder mum ɗum kañum woni ko darna dow fawar joni guese ñayente nder département ji kotto nayi jiyaɗo région mo Tillabéri goote kañum e torodi e tera kañum e saayi ɗum du konɗan ni woni ko gouverneur a ɗum woni hooɗeɓe leydi Tillabéri hooƴi dow muɗum ɗum waddi ko aljumare ƴaɓɓinde tati lewru novembre préfet mo torodi waɗi hawrtere gam batte alle o andene himɓe kaɗo haala ko wata ko tawi du himɓe fama no sigilorto ñayngal ngal endan capitaine Cheibou Mali haala makka o waɗi Boubacar Sey neldi min ɗo
gouverneur nder hawrinede waɗi kan he ardiɓe saru suuji ɗum darni capanɗe tati lewru novembre du enden ñayle gaɗe nder département torodi duroɓe paddo dabaji mumɓe neɗɗo fuu yofi daaba mum naato e guesa bonnini nde woytano muɗum waddama yomnete nde capanɗe tati lewru du enden yawti joom guesa fuu muuri aday ko adata fuu nder guesa muɗum nde dabaji naati bonnini filla yomnimu wala remoɓe e duroɓe du muñonodira duroɓe paddo dabaji mumen remoɓe du jawna golle mumen fadde ñalade de enden
yettade
nanni fande en coƴettoenen difa fa jeen nder département mo guinguimi nokku to laati hono ngulu ladde hitande fuu no waɗa bonandaji sanne no bonnina leɗɗe kuɗi ko tawaɗon bonna leydi ndi no bonnina ni enka keddi laddeji e jaya to enɗa ɗum du konna hunno ko laati no hantan to heɓanama lawol ɗum waddi ko fande ni mbiyeteɗo lieutenant colonel Amadou Oumarou docteur kawjiɗo filla ko nawde ladde jaya to enɗa guinguimi o andani bandimi Abdoulaye Meyna e dow fi ono wonno yaara hikka
no worku akoy makka en sokoso
arande ni no wodi durobe warambe koda e nokkure de enda wakkati be defi nyamdu mabbe na attaye mabbe de ummake be nyifata hite gen enda no wodi idabel mu no wodi jarambe sigari padda doccal sigari gal enda heladde undu no wadda gulu latti do enda ingingimi no wodi teno wambe ledde gada julbe kambe du golle mabbe de enda no bawi gaddi gulu ladde ummu kudo ko wula ledde pamare biliti de enda ka en du bula dabaji ladde gom tile mu en se pera gangala to gulugu no wawi yottade fa hande he ittol yonki e barol du dabaji durobe
kam dabbobi sumutu ko hallo mutane sumutu.
En jottake e fawar jonni on yewtal men pinno hande en kaltana hala hono fawar jondo nyaw welo ko nangoto cokole pamaro dum du kondani hunno ko latir wadde cadal sanni dum wono wadde nyawgu enda dum wono ko tawa e nyawgu ne wadde ko tay cukabe hisinama dum dum wono ko faande ne Hawa Ousman yewtidi fawar jondo kondani e goto jogibe andal majjum e do fio enda fawar jondo konda men du kondani pirde dengal fulfulde o witake nani docteur Razak Bello.
Docteur, dume woni ko waddoto nyaw welo sukabe?
Les causes la malnutrition généralement.
Kule chabo to de nyaw welo to suka no didi ni no. Arande fuse harto nyamande makko dum wala no wodi. Misali farto muinino ngol se wala wadire no wodire hano nder lebbi makko arani din o muinintaka e endu tam. Mane de ni chaga lebbi jegon din suka on nyamdu ndu hani hokke kambe kosam innu on wala kulle godude ko nafata ban yun dan funo sabano nyawu welo kungal dirabel nyangon ko saban to dun suka kan wande yebare sorki take ndere mun de osella ko yari lawaka loko terore onanga im hokkire nini safare ko hana loktorobe bindidun saito nyangun satti e makko non ko wawi wallude welo nangude suka on gam nyangun wallata dun
antoine la manutention
jor dun wawi hisinde suka nyawu welo ngu hani inira be ngada.
On peut protéger un enfant de la
ngonga no wawi renede ya tanile wakati ko inna on sawi no wada no eto kellal bandu mudum kan watu go inna on wadane jamiroje famtinede kulle kande nyama ko wawi nafude dum kambe suka on fadde no beina den ne dum yamira inira be suka be yade doctorore wadoide eto kellal balli mu en deni ibe gondi e deedi be keba kollitoje lobbe nafoje be wodi du fa hande be kollete no be gadi te kotta tabe no be gadi nyamduuji mabbe di idi nafa balli sukabe be semo hokke nyamduuji di o yidi mburudi godude kulle na foje bandu manende o sella imo hokke safare hanunde dun da funo labi non ko hisinta suka nyawelo
protéger un enfant.
Edo yotere meden pinnolde en ko lati ko nan jamiroji yaade en watta ko te cikaabe hebi wadi manga ko lobbu hebi to ko nan ni hono lati ke semen tebe dun sabi ko mi ngatinde do yotere ga himbe fantino fa wodo den ne durwe ko ke suka meden nyamduji lobbi burdi wodi do ko ndam be durwe be cialla se be nyawi be ciawre safar lobbere do dum won ko min sama namu yuto assalamu alaikum mbalenta jangwaade studio kalangu nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sar yande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joy en
to on jaggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtar pindinol do fi saryaji e yitugol hakke
talata yewtar pindinol gada kokkol habaruji do fi gurna lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumaare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
soy alal habaruji sukabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu fottem faada studio kalangu yado leydi niger
kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati didi e joy ko ertel noddo labi joy on jobata feybudu sadun jaraka labi jende njoboto buudi tati eno dangal sigilaji studio kalangu keredi dito odon bayi hebude dum do play store.